Yes. Arikijo ma pesa ku ma pesa.
Bang bang.
Ricky kuba mawanga, sinerga msika wanga. Yereva na jibuka shayanga. Era jisa mkama kuisa mupanga. This is Uganda, the land of Wakanda. Ikanuku Wakanda, praise of Uganda is Uganda. Dauda from above bari anda. A Wakanda guhuza panda. Nishimia simia sanga thanda. Mbakuwa rap, siwa ganya kuwanda. Ama rap ni nansoko, ebango naliwa nika ante waneri jako. Nita pass na jikombako, nazenga karakta nziri kanga chita. Solo jack computer, mba walanga ujirita. Game kuba geva face anti.
Katinka shoma na
yega na kwa santi. Wana woya gali na kuwela wola ikifefa. I'm a real beauty. Nimbanda ni nkanga kemwa yomu hiji pinch tina danger and sharp. Nobody njine like prison mwe shata. Nimbala barukan kama uwa but tinku liba ni shari dan kendo rugwe. Yes tinku temba tinku tomezi baninye ndi kutomeza tipapa. This is Uganda, the land of Wakanda. Nituzasia, tuzisimba, tuzifuga wazigwa muna mapesha nofuna. Yes, ejiti ya bala, sikanditi yoku digida neyo kuchakala. Hamweno kuhavula, that's why nerijira chimwa mwakanda.
Lewe munja gara koka tinafuka solidi.
Yes, hatinka wa solidi.
Lewe munzara wanyo na heze ndi shata.
Agona mazima.
Lewe munja gara koka tinafuka solidi.
Yes, hatinka wa solidi.
Lewe munzara wanyo na heze ndi shata.
Agona mazima.
Ama rap ni nansoko, ebango naliwa nika ante waneri jako. Nita pass na jikombako, nazenga karakta nziri kanga chita. Solo jack computer, mba walanga ujirita. Game kuba geva face, anti ze professor. Riki just tell akula vipu.
Afuka wakula.
Ewa mtini kezi kama ukamoru.
Yalukula.
Sere straight kid adesu.
Hatinka shoma na yega na kwa santi. Wana woya gali na kuwela wola ikifefa. I'm a real beauty. Nimbanda ni nkanga kemwa yomu hiji tinch tina danger and sharp. Njine like prison mwe shata. Nimbala barukan kama uwa but tinku liba ni shari dan kendo rugwe. Yes tinku temba tinku tomezi baninye ndi kutomeza tipapa. Browni ganta
Ricky Joma pesa kuma pesa.
Hatinka wa solidi. Agona mazima.
Ewa munja gara kuka tinafuka solidi.
Yes.